ዊጣታ አንገጅማታት ገልገለ ሰዓለማ ፈለካ አንገሳሰዲት ከደርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ቶተ ሰሻን በረኩም አለማፍ ድግደሜ አፉር አተሞንተን ከበጀሞተ ሆር ዶፍቶ ተኬኛ ኬሱሜስ ዱንኬ ሰንሐራ አን ቱጅቤ ሆራቲ ቆጲሌ ኬኛ ሐራ ኬሰብቲ ከኤስኑ ገባሳሌ ኬሳ ማቲን ድርገጎ ተቡተመኒ ፍተመኒ ከናኖ አማራ ያዶ ኬሰጅራቹ ሳኔ ፍለኖ ካሪማማ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ከንሐራ ገጌ ሰማጅራቹ ሳ ዱበርቶን ምርገነማፍ ከዱበርቶታፍ ቃብሳን ዋይት ሃውስ ትበከና አርገታን ዱበርቲ ኦሮሞ ለሚ አሜሪካው ጂቶሎ ኦልቱ ማኦሮሚያ ራት ቦባለ ላጅፈ ቆጲ ግን ቅንዳይ አንገጡ መረሰገንታ ኬንያት አካ ኑወሊን ቱርተኒ ሆርዶፍታን እሰናፈራ አም ገረኡዱ ትደበር
ቡንሲ ኢትዮጵያ ከሰጥቲ አዴ ማጅሩ ማሪሲያ ሳቲ ማሌ ፈለብራቲኒ አከፉርማተ አርጋቹ ህንደንዴኝ ኢትዮጵያቲ አምባሳደር ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ካንታኒ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ኢብሰኒጅሩ አከለቆብሰ ኢትዮጵያቲ ድልበተዴን ገዳጉራናላ ድግደሚ አፉር በረኩማላማፍኩዳጃ ካንካባጃሜ ሰርናሙ ደማ ፓትሪያርኪ ወልዳ አማንታ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ወጋኩዳ ተኩፋ ኢራቲ አርጋሙ ኢሳኒ ካን ኢብሰኒ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ዴኛ ከናናኖ መጋለ ቢሾፍቱ ገዳሚ ቹቋላ ከሰቲ ሞኖሶታ አጄፈማኒፊ ገደ ኢሳኒ ኢብሰኒ ዩናይትድ ስቴትስ አጄቻ ናሞተኒ ነጋ ኢራቲ ኢራወተሙ አኩሞ ባላሌ ፈቱ አጄቻ አቦተን አመንታቲፊ ኦርዶፍቶታ አመንታ ከሚኑ ኢራቲ ታሲፈሙ ኒባላሌ ፈቲ ጀራኒሩ ናኖ ኦሮሚያ ከሰቲ ራኪና ነገኛ ጅሩ ሂኩዳፊ ማሪንጀል ቀበሜቱሬ አከይቲፉፉ ዩናይትድ ስቴትስ አከያሊ ጎቻ ጅርቱ አምባሳደር ማሲንጋን ካሊፕሰን የሞተው ናኖ አማራ ከሰቲ ራኪና ነገኛ ጅሩ ፍሩዳፍ ሞቱማኒፊ ጋሬዋን ሂደቶታ ፋኖ አከማሪ ሲያሳታ ሲሰን ዩናይትድ ስቴትስ የኛ ከነጋፈቹን ሲሴ ንበከማ ሃሉማ ወልቀበቴን ዩናይትድ ስቴትስ እንደበለቴ ዋሚቺ ማሪና ገኛ ጋሬዋን አዳ አዳራ ዲያቻ ጅሩ ኦጅራ ኦልፋሙኒሳ አከሙለቻ ሂንጅሬ ካኒፕሰኒ ዳይሬክተሪ ቱምሳ ዳብሌ ምርገናሞማ ኢትዮጵያ ኦቦ መስዑድ ገበዮ ወልትቡንሳፊ አጀቻ ሲቪሎታ ረትራ ወቻ ጅሩ ዳብሲሱዳፊ ሞቱማን ፓርትሊንስ ያሳቲፊ ዳብሌን ሲቪሎታ ካኒረቲ ህርማተን ማሪን ቢያሌሳ አካአተተማን ታሲቫሙ ቀቡ ኡበቺሱኒ ሳኒ በካሜራ ከራብራቲን ወልትቡንሲ ቢየቲ ከሰቲ በበለቻ ዴማጅሩ ማሪን ቢያሌሳ አካሂን ታሲፋምነ ጉፉታው ኢሳ ካኒብሳኒ ዱብሂማኒ ኮሚሽኒ ማሪ ቢያሌሳ ኦቦት ባቡታደሰ ወሪ ወልፈልሚ ኢረጅራኑ ሎለቀዌዲ ኢሳኒ አካጋረ ማሪ ሲያሳቲ ዴቢያን ታሲሱዳፊ ያሊን ኢትቡፌጅራቹ ኢሳ በክሳኒሩ ወሪ ሞቱማ ወጅኒ ወልፈልማጅራኑ ወጅኒኒ ወለርገኒ ሐሳውዳፊ ያሊን ታሲፋማጅራቹ ኢሳ ካኒብሳኒ ዱብሂማን ኮሚሽኒ ቡኢን ያሊ ኢሳኒ ሲዴኛ ከና አካይ ፈቲ ሂማሙ ኢብሱ ኢሳኒ ፍንፍኔ ራ ከንገባሴ ከነዲ አባቴቲ
ማቲ ወንደር ገጎ ተናኖ አማራ ከሰቲ ቡተመኒ ፉደተመኒ ያዶ ከሰሴኑ ኢሳኒ ኢብሰኒ ጅሩ
ደርገጎኒ ኩኒን ሆጂ ሂዳ ለጋ አባያቲፊ ቦሰነ አከጭራኑፍ ጀቻ ቡልቺንሳ ኪበ ኢትዮጵያ ጎድና ጋርዱላቲፊ አና አለ ከይሳ ከንፍለተ መንታው ሳኒቲፊ ውተታይሳ አቻኑ አከለኮብሳ ኢትዮጵያ ቲጉራና ለኩደሰደት በረኩመለማ ኩደጃ አከጋራ ቤንሻንጉል ጉሙዚቲ ኢማላን ካን ኢብሳኒ ማቲ ወኒሳኒ ኢቱበካ አዴ ማጅራኑ ሂንጋይን ናኖ አማራ ጎዲና ጋው ጀምባሃ ከሰቲ ካራራ ቡታሙ ኢሳኒ አከሚዲያ ሐዋሳ ራበሩ ደንዳኒ ያዶ ዳወጂኒን ሂማኒጅሩ ደርጋጎኒ ሆጂ ቡሰነ ጨሩቲ በርባዳማን ኩኒ ካን ጋራሲቲ ዴ ማቱራኒ ዲበለማፊ ቶርባታሚሻን አከታአኒ ካን ሰጋሌ አሜሪካቲ ፊ ኢብሳኒ ቡልቻን ጎዲና ጋር ዱላ ኦቦ ብራኑ ኪኖኖ ደርጋጎኒ ሶኒ ጎዱና ጋር ዱላም አና ደራሼቲፊ አለ ከሳ ከንፍለተማኒ አከታአኒ ኢብሰኒሩ Akka bulchaan godinicha dabalanii ibsanitti dargaggoota kana kan qacare dhaabbata ijaarsaatii fi daldala dhuunfaa Nikotookaa kan jedhamuu fi kan dhaabbata humna elektiriikaa Itoophiyaatii wajjiniin hojjetudha. Sagaleen Ameerikaa kan haasofsiisuudhaaf yaale miseensi hoggansa dhaabbata dhuunfaa kana erga deebii kennuudhaaf tole jedhanii booda yaalii deebisamee taasifamee fi bilbila isaanii akka hin kaafne beekameera. Dhaabbata humna elektiriikaa Itoophiyaatti daayireektara kominikeeshinii kan ta'an obbo Mogos Mokonnin dhimmichi dhaabbata humna elektiriikaa Itoophiyaa wajjiniin waan wal qabatu akka hin taane ibsuu isaanii hawaasa irraa kan gabaase Yoonaataan Zabdiyoos waajjira poolisii godina Gojjan Bahaarraa dhimmicha ilaalchisuudhaan ibsa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne ibseera.
Kashlabboonni hidhannoo qaban hedduun biyya Heetii keessatti haleellaa booddana iddoowwan mootummaa ijoo irratti geggeessaniin mana hidhaa biyyattii guddoo keessaa hidhamtoonni akka miliqan taasisuu dabalate wixata kaleessaa buufata xayyaaraa sadarkaa addunyaa guddicha kan Heetii to'achuuf yaalanii jiran. Inna haleellaan kun geggeessametti buufati xayyaaraa sadarkaa addunyaa Toussaint Louverture jedhamu xayyaarri hojiirra hin turre imaltoonnis bakka sana hin turre. Gaazexeessonni Associated Press hojjettoonni kanneen biroon rasaasaan rukutamuu jalaa innaa miliqan konkolaataan waraanaa tokko innaa kashlabbootatti dhukaasaa jiru arganiiru. Seenaa buufata xayyaaraa Heetii keessatti haleellaan kun isa guddicha raawwatame. Torban darbe buufati xayyaarichaa haleellaa kashlabbootaa kanaan hanga tokko rasaasaan rukutamee ture garuu kashlabboonni buufata xayyaarichaa seenuus qabachuus hin dandeenye. Haleellaan kun kan raawwatame xumura torbanii kashlabboonni kun mana hidhaa guddicha lama seenuudhaan hidhamtoota kumaan lakkaa'aman akka miliqan taasisan hordofe uggura sa'aa labsame sa'aatilee hanga tokko booda. Gara oduu taanutti innaa dabarru immoo waraanni Yuunaayitid Isteetsi gara hidhattootaa Yemen keessa socho'u warreen Huutii irratti kaleessa galgala haleellaa xayyaaraa raawwatee jira.
Ajajni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi inni walakkeessaa akka beeksisetti haleellaan kun kan xiyyeeffate misaa'eloota farra dooniiwwanii akaakuu kuruuz jedhamanii beekamanu lama irratti yemmuu ta'u sababa misaa'eloota kanaatiin kan ka'e sochiin dooniiwwan daldalaa galaana diimaadhaa fi sulula galaanaa Eden keessa darbanu yaaddoo keessa seenee jira. Haleellaan kun kan raawwate erga gareen Huutii doonii fe'isaa galaana diimaa irra imalaa ture irratti aggaammi haleellaa raawwate sa'aatii muraasa booda akka ta'e ibsameera. Haleellaan kun kan aggaamame doonii mallattoo Laabeeriyaa ofirraa qabuu fi fe'isa Israa'elii wajjiniin hidhata qabu kan fe'e ta'uu isaa kan ibse dhaabbanni nageenya galaanaa kan biyya Biriteen haleellaan doonicha irratti raawwatame buufata doonii Eden irraa gara kibba bahaatti fageenya kiiloomeetirii 170 irratti akka ta'e eeree jira. Haleellaa kanaan miidhaan namoottan irra ga'e akka hin jirre kan ibse dhaabbanni Biriteen kun doonichi gara buufata itti aanutti imalaa akka jiru ibseera.
Chaayinaan bajeta waraanaa kan bara kanaa 100 harka 70 ol dabaluun ishee gabaasameera.
Maddi oduu Associated Press Beijing irraa akka gabaasetti baajanni humna waraanaa mootummaa Chaayinaa inni barana maallaqa biyyattii yenii tiriliyoonii 1.6 yookiin doolaara biiliyoonii 200 fi biiliyoonii 22 akka ta'e beekameera. Kunis Yuunaayitid Isteetsitti aanuudhaan addunyaarraa baajata waraanaa guddaa isa lammaffaa akka ta'e gabaasameera. Yaa'ii bakka bu'oota uummataa kan mana maree mootummaa biyyattii irratti qibxata har'aa haasaa kan taasisan muummichi ministeeraa Chaayinaa Li Kuyaang waraana biyyaalessaa biyya isaanii karaa hundaanuu jabeessuudhaafi mootummaan isaanii akka xiyyeeffannaa kenne ibsaniiru. Guddinni dinagdee biyyattii haala jabaa irra akka hin jirre yemmuu imamaa jiru kanatti baajanni waraanaa Chaayinaa bara 2015 kaasee dachaadhaa olii dabalaa deemaa jiraachuun isaa beekameera. Chaayinaan humna waraanaa ishee kan guddisaa jirtu sodaadhaa fi walmorkii Yuunaayitid Isteetsii wajjin qabduu fi Eeshiyaa keessatti immoo waldhabdee Jaappaan, Kooriyaa Kibbaatii fi Filippeen gidduu jiru akkasumas falmii daangaa Awustiraaliyaa wajjin qabdu irratti hundaa'uudhaan akka ta'es gabaasamaa jira.
gara gabaasa keenyatti nuti naacaynu immoo dubartoota rogeeyyii ta'an 10 ol biyyoota addunyaa adda addaarraa dhufan wixata kaleessa White House keessatti mirga namoomaaf mirga dubartoota kabachiisuuf sochii taasisaniif badhaasa kabajaa argataniiru. Badhaasa dubartoota addunyaa kanneen ciccoominaan qooda olaanaa gumaachaniif kennamu International Women Courage of Awards kan bara 2024 filataman ilaalchisee gaazexeessuun VOA Veronica Baldras Iglesia dhimmoota ijoo ta'an kasagantichaa gabaastee jirti. Jaalannee dhiyeessa.
Difti duree United States Jill Bidenii fi ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken keessummeessitoota ta'uudhaan sirna wixata kaleessaa White House keessatti gaggeeffameen mo'attootaaf badhaasa bara 2024 argatan kabajan. Blinkenis hojiin isaanii kan adda ta'eedha jechuudhaan ibsaniiru.
They're advocating for domestic workers in Bangladesh and people with disabilities in Afghanistan. They're exposing corruption in Uganda.
Hojjetoota mana keessa ka Bangladesh keessa jiraniifi namoota qaama miidhaman Afghanistan keessa jiraniif falmaa jiru. Malaammaltummaa Uganda keessatti mul'atu saaxilaa jiru. Japan keessatti miidhaa saala dhaqqabu qolachaa jiru. Ijoollee sababaa wal waraansaan adda faca'an humnaan gudeeddii yeroo waraanaa Bosniyaa fi Herzegovina keessatti ta'e. Akkasumas Belarus keessatti dimokiraasiin akka argamuuf dhaabbatanii falman.
Sagalee dubartoota cicca qabeeyyii kanaa akkuma warra kabajamtoota bara kanaatti ol kaasuun barbaachisummaa adda ta'e qaba jechuudhaan Gift Duree United States Jill Biden dubbataniiru.
Your great acts of courage can inspire others.
Gochaan jajjabina guddaan hojjetan namoonni biroonis waan guddaas ta'e xiqqaa kan ofii isaanii akka raawwatan kakaasuu danda'a. Egereen jiru karaa keenya sagalee dhageessisaa jirra waan ta'eef nutis haqa akka barbaannuuf falmitoota bilisummaa ta'uu dandeenya.
Kanneen badhaasa kabajaa kana argatan keessaa qabsooftuun biyya Iraan Fariibaa Baluuch tokkodha. Waa'ee Baluuchi ilaalchisee dokumentariin hojjetame sagalee Ameerikaa irrattis mul'ateera. Miseensa saba Loogin irratti gaggeeffamu kan Baluuchi irraa yoo taatu doorsisni ishee mudatus rakkoo mirga namoomaa kutaalee bulchiinsa Sistaanii fi Bulchistaan kan Iraan keessaa akka mul'atuuf ifatti baaftee jirti. Kabajamtuun lammii Gaambiyaa Fataahu Baalde waa'ee qabsoo ofiishee kittaannaa yookaan dhanna qabaa shamarraniif dubartootaa xumuruuf goote dubbatteetti.
Eliminating FGM in 2030 is a specific target.
Kittaannaa bara 2030 dhabamsiisuuf karoora addaa galma misoomatti fufiinsa qabu kan tokkummaan mootummoota addunyaaf kaa'ate keessaa shanaffaa yoo ta'u garuu bara keessa jirru 2024 qofa keessatti akka addunyaatti shamarranni miliyoonni 4.4 ta'an balaa kittaannaaf saaxilamaniiru jedhan. Dubartoonni 11 qaamaan argamuudhaan kabajaa maleef kan argatan yoo ta'u mootummaan Kuubaa mormituu kan taate Maartaa Kaabeeloo badhaasa ishee akkan fudhanneef biyya akkan baane dhorke. Hojiin dubartoota sagalii kan Nikaraaguwaa kanneen bara darbe garee hidhamtoota siyaasaa achitti gadhiifaman keessaa tokko ta'anis bakka hin jirretti daayireektarri tarsiimoo siyaasaaf daangaa kan White House Amy Ruzin beekamtii argataniiru.
All fighting tirelessly in a great personal risk.
Hundi isaanii malaammaltummaa, cunqursaa, loogii, doorsisa faccisuun kabajaan akka argamuuf balaa dhuunfaa irra ga'uuf nuffii malee qabsaa'an jedhan. Kanneen badhaafaman kun turtii Ameerikaa keessatti qabaataniin walga'ii maammataa kan sadarkaa olaanaa fi haasawaa uummataa irratti hirmaachuu qofa otoo hin taane gara Los Angelesitti imaluudhaanis gitoota isaanii kan Ameerikaa waliin wal arguu akkasumas hojjechuuf jiru.
Guyyaa har'aa as United States kutaalee adda addaa hedduu keessatti paartilee gurguddoo lamaan jechuun demokiraatotaaf rippaabilikaanota keessa filannoo dhufurratti nama kaadhimamaa ta'u filachuudhaaf sagalee kennaa jiru. Guyyaan kun Super Tuesday yookaan kibxata guddicha jedhama. Super Tuesday maal jechuudha? Tigist Gammee ka qindeessite qabdi.
Super Tuesdayin maali? Kutaawwan United States baay'een filannoo duraa piraayimarii jedhamu guyyaa kaanirraa kibxata bitooteessa shan dhufu kana geggeessan. Kanaafi guyyichi Super Tuesday wanni jedhamuuf. Kutaawwan biyyaa 15 fi bakki daangaa biyyattii jiru tokko bara kana gafa Super Tuesday sagalee kennuuf jiran kutaa Iowa keessatti bu'aan filannoo duraa paartii demokiraatawaa in ibsamu. Kaadhimamaa pireezidaantiin paartii demokiraatawaa mo'achuuf sagalee bakka bu'ootaa 1420 isa barbaachisa. Bakka bu'oota hunda keessaa 136 jechuudha. Kaadhimamaan pireezidaantii paartii Ripabliikaanii immoo injifachuuf sagalee bakka bu'oota 1215 isa barbaachisa. Kunis bakka bu'oota hunda keessaa 150 jechuudha. Super Tuesday wanni jedhamu kuni amma bara 1976 hin jiruyyu. Bill Clinton bara 1992 waggaa pireezidaantummaadhaaf dorgomu sagaleen guyyaa Super Tuesday irraa argate tumsa guddaa isaa ta'e. Bara 2000 Demokiraatichi Al Gore fi Ripabliikaan irraa George W. Bush lamaanuu Super Tuesday irratti paartilee isaaniirraa injifannoo galmeessanii kaadhimamaa paartii isaanii ta'an. Bara 2016 Ripabliikaanichi Donald Trump dorgommii Super Tuesday 10 keessaa 7 injifachuudhaan kaadhimamaa paartii kanaa ta'e. Walumaa gala kaadhimamtoonni Super Tuesday irratti injifatan kaadhimummaa paartii isaanii argatan. Ronald Reagan, George W. Bush, Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama fi Donald Trump kaadhimamtoota Super Tuesday amma har'aatti injifatani.
Egaan Super Tuesday yookaan kibxata guddicha bakka keessatti geggeeffamu keessaa tokko as naannoo Washington DC kutaa Virginia Arlington bakka jiru keessatti geggeeffama. Waayilli keenya mitikuu faqaadu bakka sanatti imalee achirraa nuuf gabaasuuf qophii jira. Mitikuu attamoo oolte mee filannoo isa bara kanaa maaltu isa kan yeroo kaanirra adda godha?
Galatoomitu jubee akka mooltan hordoftoota keenya egaa kanaan dura kutaanii bulchiinsa Colorado manni murtiisaa inni olaanaan jechuudha Donald Trump kutaa sana keessatti akka hin hirmaanne murteessetti ture sababa himannaa jeequmsa kaasuutiin irratti himatameetiin jechuudha. Guyyaa kaleessaa immoo manni murtii waliigalaa United States Donald Trump kutaa Colorado dabalatee kutaa hunda keessattuu filannoo irratti hirmaachuu danda'a jedhameetidha kan inni murtaa'eefiti jiru. Inni kun guyyaa Super Tuesday isa har'aa adda isa taasisa jechuudha. Donald Trump pirezidaantii United States duraanis erga murtiin sun murtaa'eefii booda haasaa jedhan keessatti guyyaan kun Ameerikaaf guyyaa guddaa waggaa 100 fi 200 fuula duratti dubbatamuudha jedhaniiti jiru. Guyyaa har'aas Super Tuesday warri Ripaabilikaanii kutaa 15 keessatti warri Dimokiraat immoo kutaa 16 keessatti kan dorgoman. Bakka kana amma jiru kutaa Virginia Arlington dabalatee jechuudha.
Wiirtu filannoo ati yeroo amma irra jirtu Arlington gamasitti maaltu argamamtikku maaltu geggeessamaa jira?
Dudduuba kootti argitan kun mana kitaabaa kan Arlington kan uummataati. Achi keessatti filannootu gaggeeffamaati jira. Filannoon kun gama lamaanidha kan inni gaggeeffamu warri Ripaabilikaanis warri Dimokiraatis nama bakka isaan bu'uudha kan isaan gaggeessanii filataniif asitti argamanii jiranii. Kutaa Virginia keessatti warri Ripaabilikaanii sagalee 48 yommuu isaan barbaachisu warri Dimokiraatii immoo 99 kan isaan barbaadan. Donald Trump himannaawwan 90 ol kan irra jiru Ripaabilikaanii keessaa dursaati kan jiru akka biyyaalessaatti bu'aa filannoo sagalee yookaan bakkoota 2,429 keessaa 1,215 argachuutu isarra jiraata. Kanaan dura 273 kan argateeru har'a sagalee 865 argachuutu irra jiraata jechuudha. Nikki Haley'n dorgomtuun Donald Trump paartii warra Ripaabilikaanii keessaa bakka tokkotti kan DC irratti mo'atteeti jirti. Sagalee sanaanis isheen 43 argatteeti jirti jechuudha. 43 kan isheen qabdu. Kan warra Dimokiraat immoo Pirezidaant Joe Biden qofaa isaanii kan dorgoman hanga ammaatti 206 kan qaban yoo ta'an 3,934 keessaa 1,968 argachuutu isaanirra jiraata jechuudha. Tujube egaa guyyaa Super Tuesday kana Donald Trump kan himannaan 90 ol irra jiru warra Ripaabilikaan irraa dursaa kan jiru ni mo'atamoo Nikki Haley kan dorgomtuun isaa sagalee har'a Super Tuesdayitiin argattee isa gufachiistiin kan akka gaariitti eegamudha United States keessatti. Gama warra Dimokiraatiin yoo dhufne immoo President Joe Biden umuri insani demera dulomani rujadame qeqni kanitti mulatu marsa ittanu ufuf jirumo Donald Trump debe marsa it lamafaf gara White House it debun debuf jira kanjed filanno bara kumalamaf digdemi afur President maf egamuf akkan kan nama hawachi suda jechula tujube
mitku gabaza saf nikala te fanna hordofto ta kenya egan adem safelanno kana hordofudan gara fula drat kan sinif gabas nuta kanatta ansudan hordofto ta kenya gara qopi kenya torbani qopi dubartotaf mati tichaina
Makani abata Kenya afan oromo tini waqe guttata angesa dubartota jedama maqa ingilifani mo waqe guttata women's empowerment jedama gababatti CGW jenna kaninni abate barakuma lamafku alamatti abate abikuni maqansa kananni tibase maqa koko tini mbase maqana koko waqe guttata jedamu akonko bai inama jabdu nama jalala nama hoji bai jalatu turte mucasani gabayyo furisa nagari tv ha sadira durkan durbama sada furisa nagari kan guddifate isani da darbesi mo unu akkosani jolle sada furisa kan guddise isani akonko ba e nama jabdura badiya da kanila fa buna sani tihino jehu turani buna ino jecci su bone ke sano jecci su turani jabina sani accittin arge dubartota mo qoran funanani duddatti batani caakka ke sademan karade rademani gero era caakka ke sitti dabarsani by in arge kanafi animo jabina ko korratti kan ke in maqa abata kana isani mo gafate
maltu singaka se abata kana unde sura fi okan abata dubartota angesu jedame akuma maqa sai chuda maltu singaka
kan nakaka se akuma silet no she tuke dubartota bi Kenya badiya ke sajiratan e rol lagabuna kokoti e daku yollu makotargira dadabbi bay e ke sedemo hindaf qudaf qirra turura kara era qoran batani yokimo wan adda adda du datti batani ademo ba ina diwa ke satti yu kanadibu ingude damu dubatin to ko gude dan temu cago temu cashe kullar ma bake ke sachi sa godo to ko jala ero to ko kain arge enyo banshe jennani natti muso datan yero jolluma hata uyumale samu ke sana barudi ega hamma sana argen guddade dubartoni hamma makasan amani hamma mi dageti akkan qamne walqita miti irawo jiniro duma akka gadantumat ilalamu ko jiratti sote e mana ke sotto te wana da daratti dubartina kana matini ilalamtu akka da biye kenyatti biye amerika dufe yero dilalu bilisa dubartoni qaban jacci sanin dagama bilisa mana bar nota dakani wan barbadan baratu la foji sanin timinda saniti santu gafate ni goshet godani argatu minda sani mutte madada mati makesetti yu qoda gudda fudatu dubartoni kana yero san hala biye kenya sana argufi isakana yero nalgu garagarumma gudda tujir ana fi biye kana no carrawa kayunu kenera jireenya kana wajirata jira attamittin namota kenya acitta fan dubartota kenya acitta fan kana caljenna dubartonni utuba manati dubarti kana fi yo dubartota angisine yo le mana barnota daku abba mana yo jirate inni sin gargarama kata yo injuta mo qobashe gali argatte of dandese jolle shemana barnota tiyo ergatte enyumma sheyo batte kenna waqayyo sheed akinne untu bakenya kenna qab kenna waqayyo sheed akinne hojjette yo bulte ishenis jirenya shenfo yefatti jolle mana barnota latte garfun dratti halli jirenya sanin gedarama darbeyu awasabi bua himbusa kanje uran kan ken kakae kana jalqabe jechuudha
maalis mo magala gurguddaatun tainaan no worra jiran ratti akkasin hojjetaniidha debi ke sanirra maano hojjetame dubarto tarratti dhaabbate ke san kun yero amma
dubarto tarratti waano jennu baayeedha hata umale sa'an jalqabne akko be kamate oromiya ke satti nammi sa'a qabu tokko hunduma qaba Dubartiin sa'a qabdu guutummaatti dhagaama. Guutummaatti dhagaametu sa'a sheen elmatti dhadhaashee annan sheetti maayi baati gurgurachuu hin dandeessi. Dhoqqeeshee akka xaa'ootti maayi baati. Kan nama dhibutu mansa ishee dhalteeyyuu waan addaan argadhaa fi annan argatini namoonumtillee horii ishee dhalqeessu. Saawwa qabdi gaafa tokko naa deebistee kan jedhu nuti horiillee ishee dhalqeessu kanaaf isaan jalqabne sa'an qabaasaas immoo hamma ta'e beeku aadaa Oromootis.
Kanneen dhaaba cawwaaqee guuttataatiin sa'i bitamee fi kennameef ofii isaanii fayyaduu qofaa otoo hin taane erga sa'i isaanii dhaltee fi booda sirna dabaree jedhuun hollota isaanii hiriyoota isaanii kabiroodhaaf ilmoo isaa dabarsanii kennuudhaan wal gargaaru. Kanneen keessaa haati sa'i kennamee fi bu'aa irraa argatan tokko dhaabbatichi akkasitti galateeffata.
Warra kana jiisa sagalee sajiisu gootota keessoo keessaa eegi warra kana nu godheef immoo goosaa Yesuus Kiristoos warra mul'ata kana kenneefi Yesuus mul'ata kana kenneef immoo ammas mul'ata guddaa Yesuus itti dabalu.
Ameen.
Goosaan Yesuus ammas karaa bane kan ammas diriirsee nu babal'isu.
Ameen.
Qe'ee keenya eebbise qe'ee keessa eebbisu qe'ee isa eebbise.
Ameen.
Asirratti sa'aan jalqabne yeroo jettanii sa'a kana bittanii kennitaniif immoo akkam?
Dhaabi keenya kan hin hundeeffame Columbus Ohio keessatti. Dhaaba tola ooltummaadhaa Oromiyaa keessaa qabna kan walii wajjin hojjennu partners isa jedhan.
Michoota qabdu jechuudha.
Hundee kan dhaabbata hundee wajjin hojjenna. Isaanii beneficiarii akka qalleeyyii nuuf oolu hunu addanaa doneeshinii funaanneetu ergina. Isaan immoo dubartoota fo'amanii wajjin maanguddoo gandaa tufaatti dabalame kabajaa waan barbaachisu aadaa Oromootiin waan guddoon urfeeffamoodha. Walii wajjin harka qalleeyyiin erga fo'amanii booddee gabaa dhufu. Gabaa dhufanii sa'a isheen jaallattu fo'atu. Yoo dubartittiin waan jaallattu fo'atte hankooti jettee fudhatti achuma gabaa keessa. Akka inni itti dhagahamu waan barbaannuu fi wanta isheen barbaaddu akka isheen fo'attu goone akkasitti sa'a laannaafi jechuudha. Sa'a sana yeroo fudhattu gaa fudhattee hafti miti.
Hordoftoota keenya qophii kana keessatti kan nuyi dubbifne keessummaan keenya gaaffiif deebii nuyi waliin geggeessine kana qofaa miti. Guutummaa isaa marsariitii keenya akkasumas feesbuukii keenya irraa argachuu dandeessan keessummaa nuti har'a haasofsiisne as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Ohaayoo keessa kan jiraatan dhaabbata gargaarsa dubartootaa tokko hundeessuudhaan yeroo ammaa hojii deeggarsa dubartootaaf bal'aa irratti kan dhaabbi isaanii bobba'ee hojjetu Aadde Dureettii Taaddasaa jedhamu. Aadde Dureettii bilbilaan kanan dubbise ana. Hedduu galateeffanna.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya. Abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jennee kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii, inistagiraamiif, tuwiitarii yookaan eks irratti argachuu dandeessan. Iimeelii yoo nu barreessuu feetan voa.horn@voanews.com jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Eliyaas akkasumas hojjettoota istuudiyoo mara waliin kan isin keessummeesse an gubee horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.